Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Uyu munsi ku mugoroba nibwo urubyiruko rw'abanyarwanda 15 barimo 8 b'igitsina gore na 7 b'igitsina gabo bahaguruka i Kigali berekeza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira gahunda ya Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida Barack Obama. Abo banyarwanda baje biyongera ku bandi bagera ku 1000 baturutse hirya no hino ku mugabane wa Afrika muri gahunda izwi cyane nka YALI cyangwa Young African Leaders Initiative. Iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Urwo rubyiruko ruzoherezwa muri za kaminuza zitandukanye aho ruzamara ibyumweru 5 ruhabwa inyigisho zizarufasha kurushaho kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa Afrika. Ku nshuro ya mbere ubwo yahuraga n'urubyiruko nyafurika mu mwaka w'2014 wahoze ayobora Amerika Barack Obama, yavuze ko Afrika yihagije kandi tekanye ari kimwe mu byibanze bizatuma ejo hazaza hisi haba heza. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumye bamwe mu banyarwanda mukanya bari bube burira indege berekeza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo ni Kenneth Nkusi wize ibijyanye n'ubwubatsi akaba ari nabyo akoramo. Nkusi anafite impano yo gushushanya, amaze iminsi abyigisha abakiri bato mu kigo Imena. Kenneth Nkusi, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga. Undi witegura gufata indege nawe twatumiye uyu munsi ni Joe Krista Giraso. Uyu munyarwanda kazi wigeze no guhatanira kuba nyaminga w'u Rwanda mu mwaka w'2012, ubusanzwe akora ibishushanyo mbonera by'ubusitani. Krista, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Twatumiye kandi bwana Eric Mahoro, umuyobozi ushinzwe gahunda muri Never Again Rwanda. Mahoro numwe mu banyarwanda bitabiriye gahunda ya YALI umwaka ushize. Mu kwezi kwa 7 umwaka ushize twahuriye muri kaminuza ya William and Mary muri Leta ya Virginia, aho we n'abandi banyafurika bari bahuriye. Eric Mahoro, ndishimye kongera kuvugana nawe kandi ikaza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Rwema, nanjye ndishimye kongera kuvugana namwe.
Murakoze cyane mwese kandi kaze mu kiganiro muri sanga. Mbere na mbere reka mpere kuri Kenneth Nkusi ndetse na Joe Krista Giraso mukanya baza kuba buri indege bagana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kenneth Nkusi, wakiriye ute kuba umwe mu rubyiruko rw'abanyarwanda baturanijwe kwitabira iyi gahunda? Gerageza kandi ugabanye radio yawe.
Murakoze cyane.
n'ibyiciro kuri gihe kuko maplaying kuri yari nago nari niteguye bivita nimwe nabikoze ngerageza chance zanjye kugira ngo ndebe nimba nashobora kubona amahirwe. Rero ni surprise yo ku rwego rwo hejuru kuri gihe.
Jo Krista Giraso, wowe wakiriye ute kuba warahiswemo kuba umwe mu banyarwanda bitabira iyi gahunda ya Yali?
Murakoze Rwema, nanjye byaranshimishije cyane. Nabonye ari ubundi buryo bushyashya mbonye bwo kongera kwiga no kwagura ubumenyi mfite mu bijyanye n'ubuyobozi. Mu by'ukuri nanjye ndi kubyapurayingaho, narabyifuzaga cyane kuko nabonaga abavuye mu myaka yatubanjirije baraje barengereye ubumenyi. Ndavuga nti nanjye ibi byamfasha cyane mu kazi nkora no mu ntumbero mfite muri gahunda zanjye mfite zose. Kuri uyu munota ndishimye cyane kandi ndashima n'Imana kuba ndi mu Banyarwanda bake bari buze kujya guhabwa amahugurwa.
Eric Mahoro, amatsiko aba banyarwanda 15 bafite wari uyafite igihe nk'iki umwaka ushize, ariko waje kuza muri Amerika uhamara igihe cyangombwa wagombaga kuhamara usubira mu Rwanda, niki wabwira aba banyarwanda batangira urugendo baza muri iyi gahunda ya Yali nk'aho umuntu wahabaye?
Murakoze cyane Rwema. Icya mbere ni uko nabanza kubabwira nti congratulations rwose, ni byiza kuba mwarabashije gutoranwa. Biba ari irushanwa ritoroshye kuko haba hari urubyiruko rwinshi rushakisha ayo mahirwe. Nababwira ko nanjye ayo matsiko narenya afite ndetse cyane. Nubwo nari naranyuze mbere ho gato muri Amerika, ariko numvaga ntazi neza ibyo ntegereje kubona muri iyo programu, ariko nanone numva nshaka kuyijyamo kuko ni programu usanga ishakishwa n'urubyiruko bafite ibintu bigaragara bagenda bakora ku mugabane wa Afrika. Nababwira rero ko bategereje, hari byinshi bategereje. Icya mbere ni uko buri kintu nabonye ibintu byinshi umuntu yigiraho, ndetse no guhera ku rugendo ubwarwo bari bukore, sinzi wenda baba baragize amahirwe yo gutembera cyane mbere, ariko ukugenda ubona ibibuga by'indege, ukugenda ubona abantu batandukanye muhura mu rugendo, ngira ngo nihuhera niho twaheraga twigana. Nanageza aho mbona ahantu muri Amerika uko hateye, aho twabaga turi ni ahantu mu by'ukuri heza. Akenshi ushobora guhura n'abantu beza, ariko akenshi baba bahuze cyane, rimwe na rimwe batanakwitayeho. Ikindi ni ahantu usanga hasa naho hadasanzwe ugereranyije n'ibyo tubona ku mugabane wa Afurika, bituma nabyo hari byinshi ugenda wigiraho. Ndetse twebwe twabaga mu mayuniversite atandukanye, nabo bashobora kuzajya muri za kaminuza zitandukanye, gusa kenshi haba hari ibyo zishobora guhuriraho cyangwa n'ibyo zitandukaniyeho bitewe n'inyigisho buri kaminuza imwe imwe igenda itanga. Ariko usanga ahanini icyo bahuriyeho mu by'ukuri ari ugutanga amasomo meza.
Urakoze Eric Mahoro, dushobora kuba tumubuze kuri telefone ariko turongera tumushakishe. Gusa icyo nabwira abumva radio Ijwi rya Amerika nuko muri gahunda twari twifuje ko dutumira urubyiruko rw'abarundi nabo bari bwitabire iyi gahunda, ariko urwo rubyiruko rw'abarundi rwamaze guhaguruka Ibujumbura rwerekereza hano muri Amerika, bityo bikaba ariyo mpamvu yatumye tutagira uwo tuganira nawe. Ariko bamaze kugera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuzagerageza tubashakishe nabo tubaha umwanya kugira ngo batubwire uko bakiriye kuba baratoranyijwe kuza muri gahunda. Uburundi buzaba buhagarariwe n'urubyiruko rugizwe n'abantu 12. Bwana Kenneth Nkusi, ibyo ari byo byose hari amatsiko wowe ku giti cyawe ufite mbere yuko ufata indege werekeza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nk'iki wumva kiguteye amatsiko cyane mu gihe urimo gutegura uruge?
Kimwe amatsiko cyane ahanini ni ibyerekeranye n'umwuga wanjye. Mfite amatsiko menshi cyane kureba intambwe Amerika imaze gutera ibijyanye n'ubwubatsi no gukemura ibibazo bya sosiyete binyuze mu mwuga wanjye, kuko kuri masaha tuvuganira hari ubwubatsi burimo gutera imbere cyane mu Rwanda. Ndibwira yuko ari igihe cyiza kuri jyewe kuba navoma ubwenge muri Amerika ngo nazashobora gukoresha mu gihe naba ngarutse.
Jo Krista Giraso, wowe niki wifuza cyane kumenya cyangwa se kwigira ku Banyamerika mu gihe uzaba ugeze inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Murakoze cyane. Ku ruhande rwanjye ikintu kinta amatsiko cya mbere nifuza kumenya n'abandi Banyafurika duhuje umwuga, nkamenya uburyo intambwe bagezeho mu bihugu byabo. Ubundi nkongera nkagereranya na Amerika, ibyo tuzahasanga inyigisho tuzahasanga ibyo kuri bintera amatsiko nanjye kumenya intambwe Abanyamerika bakoresheje uko babigenje kugira ngo bagere aho bageze kuri uyu munsi mu bijyanye n'umwuga nkora. Ikindi kintu amatsiko ni inyigisho tuzahabwa, kuko mu by'ukuri urebye ubu akazi mumenye uburyo bwiza bwo kubyitwaramo. Ubwo nkashaka kumenya muri ayo masomo tuzahabwa muri izo nyigisho uburyo muzakagombye kubyitwaramo neza.
Eric Mahoro, ibibazo wari ufite werekeza muri Amerika nyuma y'ibyumweru hafi bitandatu wahamaze, ibyo bibazo wabiboneye ibisubizo?
Harimo navuga ko hari ibibazo byinshi naboneye ibisubizo, cyane cyane nashakaga kureba uko abandi Banyafurika baba bayobozi bakiri batoya mu byiciro bitandukanye bakora. Rwose narize byinshi kubera ko haba hari uburyo butandukanye bwo guhura n'abantu ariko no kuganira ku byo mukora. N'ikindi kintu kinini nashakaga kumenya ni uburyo imiryango itari ya Leta muri Amerika ikora, uko bafatanya gushakira ibisubizo ibibazo bafite muri komunote yabo. Akenshi na kenshi batanategereje inkunga bahawe na Leta, kuko usanga ari abaturage batanga amafaranga yo gufasha bagenzi babo byaba muri Amerika no hanze. Mu by'ukuri ni byinshi nibazaga, nagiye mbonera ibisubizo, ariko icyo navuga muri rusange ntabwo ari byose, kuko hari n'andi matsiko nagiye nsigarana. Cyane cyane urebye ku bijyanye n'amateka ya Amerika, uko bahanganye n'ikibazo cy'ivangura ryo rishingiye ku ruhu, ndetse n'ibibazo bikirimo bigaragara kuri ubu, hari byinshi mu by'ukuri ntavuga ko byose byashubijwe uko byanganaga, nubwo nize byinshi.
Ikindi kintu abantu cyangwa se urwo rubyiruko rwitabiriye iyi gahunda yari ruba rutegereje cyane ni wa mwanya wo guhura n'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka ushize nari muri iyo nama mwagiranye na Perezida Barack Obama, abantu benshi bafite ayo matsiko. Eric Mahoro, wabyakiriye ute kwicana mu cyumba kimwe na Perezida Barack Obama?
Perezida Barack Obama ni umuyobozi navuga ko ari umuyobozi w'intangarugero, azi kuvuga ibitekerezo bye, ariko nanone ugasanga ashishikajwe no kumenya icyo abantu batekereza, cyane cyane abantu bakiri bato, navuga bari no mu byiciro by'abantu baciriritse, usanga afite ubumenyi rwose bwo gutega amatwi, ariko akaba n'umuyobozi wicisha bugufi. Birumvikana rero ko nari ntegereje kumva mureba imbona nkubona arimo kuvuga nanjye nkurikira kandi byarabaye byarashimishije kubera ko twagiranye ikiganiro gifunguye ariko ukabona wanamwigiraho byinshi muko yitwara ukubona akorana n'abakozi be n'ukuntu yagenda agasubiza ibibazo by'abantu b'urubyiruko bamubanzaga twari kumwe mu cyumba n'ibintu byari bishimishije cyane wenda uko niba bazabasha kubona na perezida uriho ariko banabonanye na perezida Barack Obama n'umuyobozi w'intangarugero w'icyitegererezo rwose ni amahirwe ubusanga adasanzwe yo kumwigiraho byinshi.
Kenneth, kugeza kuri uyu munota ntituramenya neza niba muzagira amahirwe yo guhura na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, kuko nta kintu na kimwe kiragaragaza ko cyangwa se cyemeza ko muzahura, ariko ibyo aribyo byose mufite amatsiko yo guhura n'umukuru w'igihugu cya Amerika?
Amatsiko yo ndayafite cyane.
Muhuye
impamvu nyafite?
Yego,
impamvu nyafite mbibwira ko kuba uri perezida kandi noneho byiyongeyeho akaba nawe ari umwe dusangiye kuba turi abanyamwuga w'ubwubatsi, mbibwira yuko byonyine no kubona ku giti cye asangira natwe nk'urubyiruko rwo muri Afurika experience afite yumu businessman bikava kuri urwo rwego bikagera noneho ku buperezida, mbibwira yuko ari ikintu umuntu yakabaye yiteguye cyane kuba yakwiga akareba n'icyo yamarira sosiyete yacu turimo Nyafurika.
Jo Christa Giraso, kugira ngo mwemererwe cyangwa se mutsindire kuza muri gahunda ya yari, hari ibyo musabwa gutegura cyangwa se kumvisha ambasaderi cyangwa se abandi bashinzwe gutoranya abazajya muri gahunda? Wowe proje wahaye ambasade kugira ngo iguhitemo yavugaga iki? Niki watanze kugira ngo bumve ko ukwiriye aya mahirwe yo kuza muri iyi gahunda?
Murakoze rwema. Kuri gahunda twakoze kugira ngo badutoranye byari bimeze nka interview, aho winjira ukajya kuri pano ukabazwa ibibazo bitandukanye, ari ubuzima busanzwe, akazi ukora, gahunda ufite mu buzima, kugira ngo babashe kumenya neza uwo bahitamo. Sinavuga ngo hari proje iri specifique nshobora kuba narasezanse yatuma baba barampisemo, ahubwo navuga ngo muri rusange ibibazo batubajije nibyo byatumye bahitamo.
Muri kumwe na Eric Mahoro, umwe mu bitabiriye gahunda ya yari umwaka ushize. Kenneth Musi, hari ikibazo cyangwa se amatsiko ufite wabaza Eric wanyuze muri ibi mugiye kujyamo kugira ngo abe wenda yakugira inama cyangwa se asubize ikibazo waba ufite?
Yego, ndagifite.
Arakumva.
Ndifuza kumubaza nyuma y'igihe amaze kurangiriza yari, bitewe n'amasomo yabaye expose kuri yo muri fellowship yose, uyu munsi n'iki yaba yarakuyemo arimo gukora muri sosiyete nyarwanda arimo, ku buryo natwe yatugira inama kubyaza umusaruro igihe tuzaba dufite muri Amerika.
Jo Christa Giraso, wowe hari ikibazo waba ufitiye Eric Mahoro, dore ko tumufite umwanya muto hanyuma tukamurekura agakomeza gahunda ze? Joel, ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, ariko Eric Mahoro, subiza icyo kibazo cya Kenneth Nkosi.
Ni ikibazo cyiza Kenneth, nge navuga ko mu byo nize harimo ibyafashije kunoza kurushaho inshingano zanjye mfite nk'umuyobozi wa programu mu muryango Never Again Rwanda. Never Again Rwanda ubwayo ubundi ni ikigo kinini gifite n'ibikorwa bitandukanye, ariko njyewe nyuma y'aho mviriye muri iriya gahunda ya yari nagarukanye ingamba zo kongera ibikorwa byubifasha urubyiruko mu kugira uruhare muri gahunda z'imiyoborere. Na n'ubu ngubu ubwo turimo kuvugana nibyo ndimo mvuye mu aho bita Nyamagabe mu murenge wa Kibirizi, nibyo twakoraga kubera ko na no byanyongereye ubushake mu by'ukuri bwo gutanga uburyo ku rubyiruko abakiri batoya kugira ngo bagire ibyo bakora, ariko biyongere icyizere bifitemo, kuko nangiriye gahunda yanyongereye icyizere. Kubera cyane cyane hari isomo twagiriye muri University of Virginia ryavugaga ku bintu bijyanye no gutekereza, ibyo twita positive thinking, kureba mu bibazo ufite ariko ukabireba ugamije kubishakira ibisubizo. Ryatumye Abanyafurika benshi twari kumwe bataha bafashe izindi ngamba. Burya hari ibintu byinshi dushobora gukora muri za sosiyete zacu tudategereje gusa ko bikorwa.
Eric Mahoro, uratwumva? Eric Mahoro nawe ndumva tumubuze kuri telefoni, dukomeje guhura n'ikibazo cya telefoni, ariko mukanya turaza kongera tumugerageze hanyuma arangize igitekerezo cye. Ariko Joel Krista Giraso, turi kumwe?
Yego, ndahari.
Ibyo aribyo byose wamaze kubwirwa, ibyo muzakora mu gihe muzamara hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari amatsiko ufite, ariko nanone hari ibyo wifuza kuzakora igihe uzaba warangije iyi gahunda ya yali usubiye mu gihugu cyawe. Ni nk'iki wifuza kuzakora umaze kuva hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Muri gahunda mfite mu gihe ngarutse mu Rwanda harimo gukomeza imirimo nari nshinzwe neza nifashe n'inyigisho bampaye. Ikindi cy'ingenzi nifuza guteza imbere umurimo nkora, kuko muri uru Rwanda turi bake cyane bawukora, kandi mu murimo n'akazi gakenewe cyane muri fildi y'ubwubatsi. Mu by'ukuri ndashaka kumenya uburyo nateza imbere umurimo dukora, ku buryo abantu bawumenya, ku buryo tubasha kugira kampani zitandukanye zibikora. Kandi bageze mu by'ukuri usanga akazi kacu gakorwa n'abanyamahanga, iyo bigeze mu kuba professional, mu gushaka akazi, donc mu gushaka gutsindira amasoko, usanga buri gihe bayaha abanyamahanga, kandi abanyarwanda turahari, tubikora ariko nta experience ihagije turagira. Rero mu byo nifuza cyane ni uburyo bwo guteza imbere umwuga turi gukora, ku buryo tubasha natwe kugira akazi keza muri iki gihugu.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Ed Rwema. Reka dufate na bamwe mu bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Gordie, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ikarusi akunura mu ntara ka komine Gitaramunga.
Ikibazo cyawe?
Bo, ikibazo cyane ngo bugeza kurabo ubwo gwaruka mwatumiye.
Yego.
Je ngomba kubabaza none ko bagize amahirwe bagaserukira Afrika, ubumenyi bazokura bazobujyana mu bihugu byabo gusa cyangwa bazobizana mwaka karere kose dufata nka KAEAS? Urabona nk'ubu cyane cyane urwaruka rw'ino mu Burundi ruragiramiwe n'ibibazo by'ubukene, bagerageze bagende bakeye bahebereke poroje nk'ariya abazungu z'abagiye ariko baravugana ibyo niko baza iby'amashyirahamwe cyane kubera nta cyamishingiro bya politiki, ntibashobore kubasha kuronka ubumenyi bw'ibikorwa byo kwiteza imbere.
Urakoze Gordie. Eric Mahoro, iki kibazo cya Gordie hari n'abandi bakunze kukitubaza igihe cyose tuba dufite abantu bakurikiranye gahunda za yari, bakavuga ngo rimwe na rimwe iyo mugarutse ibikorwa byanyu ntibigaragara, hanyuma bakibaza niki mukora kugira ngo ubumenyi muba mwavomye hanze mubugeze ku rundi rubyiruko rutabonye amahirwe yo kugira ubumenyi nk'ubwo muba mwakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Wenda icyo naheraho ni uko mu by'ukuri ntago nemeranya n'igitekerezo cyo kuvuga ko tutagira ibyo dukora cyane kuko nubwo tuba turi bakeya ariko mu by'ukuri hari iby'abantu bagenda bakora byaba ari ku giti cyabo ndetse n'urubyiruko ruri hari ukuntu tujya twibumbira mu matsinda y'abakozi iyo porogaramu ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda hari ibyo dukora birimo guteza imbere kwihangira imirimo mu rubyiruko harimo ibyo kubungabunga ibidukikije tumaze iminsi hari n'ibyo twitegura gukora nk'itsinda rwose ry'aba bayobozi bavuye muri iyo porogaramu navuga roko ibikorwa wenda ntago byahita bigera ku bantu bose icyarimwe ariko mu by'ukuri hari ibintu byinshi uru rubyiruko tugenda dukora naho kuba yavuga gati wenda mwabigeza no mu karere k'ibiyaga bigari ngira ngo ni igitekerezo cyiza ariko icyo naheraho ni uko iyo umuntu agiye aho ngaho muri iyo porogaramu ubwa mbere abanza kureba ibibazo ashobora gusubiza mu gihugu cye kandi hari n'urubyiruko rwo muri ibi bihugu bitandukanye biri muri aka karere kacu buri gihugu kiba gihagarariwe hanyuma aka yamara gusubiza ibibazo yibazaga aho ngaho mu gihugu cye akaba aribwo hashobora kubaho imikoranire ku rwego rw'akarere cyane ko dufite izo bita regional boards ni nk'inama njyanama ziba ku rwego rw'akarere ubu rero twa
Eric Mahoro ndibaza ko twongeye kumubura Kenneth Nkusi aricyo wakongeraho kubyo Gordier yarabaje nubwo mutaraza cyangwa se musubire mu Rwanda kugira ngo mube mwageza ubwo bumenyi ku bandi ariko hari imigambi mubifitiye
nange mubyo Eric yarusubizaga mu Kinyarwanda baca umugani ngo ijya kurisha ihera mu rugo ihera ku rugo ndibwira yuko mu by'ukuri kugira ngo umenye yuko n'ibyo urimo gukora muri sosiyete yawe zifite impact nzima wabanza ugashyira mu bikorwa ubwenge n'ubumenyi ukuye muri fellowship kuri byo nibwira yuko ari cyo ngamije cyane nk'uko nababwiraga mu izi saha mu gihugu turubaka cyane ndibwira yuko ari we kontinite n'umuntu ugize amahirwe yo kuza muri yani fellowship ngiye kugenda nibuka cyane nibaza uburyo nakoresha buri munota na buri saha yose mbonye mu nyigisho zose duhawe icyo nakuramo cyose nkaza kugishyira mu bikorwa n'ingaruka ariko gusubiza ikibazo cy'umuvandimwe wo mu Burundi ubundi biba bikwiriye yuko umuntu abanza akagira ibyo akora muri sosiyete ye nk'uko nababwiraga ngo ijya kuri ishehera ku rugo hanyuma sosiyete yabyishimira kandi byaba bifatitse ukabona kwagura imbaga ubu ngubu ku giti cyanjye vision mfite ni uko naba umwentrepreneuri bivuga ngo mu by'ukuri ndacyabitangiye ndacyashaka uburyo nkusanyije ngufu nkazishyira mu bikorwa rero kujya kubishyira mu yindi sosiyete nazi nabayemo nasobanukiwe mbibwira yuko naba nirukanse cyane kandi mu Banyarwanda niwe bajya bavuga ngo inkoni ihira igihe nakabaye mfata igihe cyanjye nkareba yuko ibyo nkora bifitiye umumaro sosiyete yanjye babona kwagura imbago yorera no mu bindi bihugu murakoze.
Jo Krista Giraso hari icyo wongeraho?
Icyo nakongeraho ku gisubizo muturanyi wacu akubajije mu Burundi njye ntekereza ko muri buri gihugu cyo muri ibiyaga bigari muri East Africa bahisemo abantu baserukira ibihugu byabo muri yari dukomeje gahunda yacu tukavuga tuti dedikasiyo iwacu mu bihugu byacu turagenda dukora ibyo twiyemeje kandi tubikore neza hagira abantu bigiraho impact numva yuko tubikoze buri wese mu gihugu cye twabasha guteza imbere ibihugu byacu nka East Africa in general ariko twabikoze individually muri buri gihugu
Jo Krista Giraso, Eric Mahoro aragarutse kuri telefoni kandi tumufite umwanya muto cyane. Nk'umuntu wakubanjirije muri iyi gahunda, hari ikibazo cyihariye wifuza kumubaza mbere yuko tumureka agakomeza gahunda ze?
Ibibazo bye birahari cyane kuko dufite amatsiko, ariko icyo numva cy'ibanze nakwifuza kumubaza ni izihe nama yagira abantu nkatwe tugiye kujyayo, ibyo twexpectinga, amatips y'ingenzi umuntu yakagombye kugira mbere y'uko agenda, kugira ngo tuzabyitwaremo neza, tuzagira izo network zizatugirira akamaro mu gihe tugarutse, tuzagira ubumenyi buhagije mu gihe tugarutse gushyira in practice ibyo batwigishije.
Krista, nibwo bwa mbere uzaba uje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Yego.
Ego, Eric Mahoro gerageza usubize Krista Giraso cyane cyane hari nk'ibintu byinshi umuntu aba adasanzwe amenyereye ahura nabyo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rimwe na rimwe bikamugora, mu cyongereza bakunze kubyita culture shock. Ni nk'iki wababwira cyangwa se wabavunguriraho cyangwa se uburyo bakwiye kwitwara igihe bahuye n'ibintu bidasanzwe batari bamenyereye?
Icya mbere ni uko bagomba kumenya ko Amerika ni igihugu gitandukanye n'umuco wacu uratandukanye cyane na hano muri Afurika. Nubwo Abanyamerika nagize amahirwe yo guhura n'Abanyamerika b'abantu beza usanga bakwitayeho, ntabwo ariko buri gihe Abanyamerika bose baba batagufitiye umwanya, harimo n'abantu b'inshuti beza rwose usanga bagutega amatwi. Ariko byaba ari umuntu wageze ubwa mbere ari ugutega imodoka, ari aho winjira amazu nyubako uko ziteye, biratandukanye, bisaba kugumya witeguye kwiga ibintu bishyashya. Ikindi ni uko akenshi usanga hari uburyo bwinshi wakwigiraho, hora witeguye, yaba ari inama ari umuntu mugiye guhura, ari inama ugiye kujyamo, uhore witeguye rwose ko hari icyo ushobora kwigiraho, kuko rimwe na rimwe haba hari mu buryo ariko batari bukubwire ngo kora ibi n'ibi n'ibi. Gusa hari naho usanga Umunyamerika atari naho uca ku bantu ukabasuhuza, ugasanga rimwe na rimwe ntago babyitayeho bitewe n'aho uri. Ubwo rero iyo ubonye nk'ibyo ngibyo ntacyo biba bitwaye, si uko bakwanze, ahubwo nyine ni umuco wabo. Ariko nanone ukamenya ko nubwo uje muri Amerika uhore utekereza iwanyu, kuko hari ibyo ubona ukibwira ko wenda ari uko ari aho ngaho muri
Eric. Twongeye kumubura kuri telefoni, rwose atubabarire, ni ikibazo dukomeje guhura nacyo. Ariko reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Stanislas, wiriwe neza?
Wiriwe neza Edi Rwema.
Uri hehe?
Ubwo nk'ibisanzwe ni Stanislas Karahanyuze i Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ubwo rero icyo nagira ngo manze nayo manze nshimire abatumirwa, nubwo hagiye haba ikibazo cyane tuwaka hari, sinzi ashobora kuba ari ikirere. Nicyo nagira ngo manze mbaze bansubiza bwa mbere, baraza muri Amerika ku buryo bwa Leta y'u Rwanda cyangwa bariza ku buryo bw'uruhare rwabo? Noneho nkongera nkibariza uwo mukobwa nkamubaza nkawe nimba agiye kujya muri Amerika bwa mbere nk'ikintu yumva yazamarira urubyiruko rw'abakobwa avuye muri Amerika, nimba wenda ari ikibazo cyo azajya abona umushahara ni nk'ikihe, nabo basore nabo nicyo kibazo nababazaga. Murakoze cyane Birwema.
Urakoze Stanislas, Kigali mu Rwanda. Kenneth Nkusi,
ndabumva
nga gerageza usubize ikibazo cya Stanislas kubijyanye n'uburyo mutoranywa ndetse n'ababohereza.
Programme yatangiwe na Barack Obama igwa yali cyane cyane izwiho Mandela Washington Fellowship. Ibibazo bibazwa ni ibibazo biba byateguwe na organization ikorera munsi ya guverinoma yitwa IREC. Kenshi babaza ibijyanye n'ibyo twakoreraga sosiyete bigiriye akamaro, bakatubaza ibyo twibwira yuko twagezeho, icyo twagiyemo, nicyo tuzamarira igihugu tumaze kurangiza programme tujemo. Rero ndibwira yuko ntabwo ari gahunda yateguwe na Leta y'u Rwanda, ni Leta ya Amerika yitegura, ni nayo yisponsoriza. Ndibwira yuko ntabwo tubizi.
Urakoze Kenneth Nkusi. Joel Christa Giraso, Stanislas nawe yari atukubajije ikibazo cyihariye kijyanye n'abari n'abategarugori. Gusa icyo nakongeraho nuko umubare w'abakobwa cyangwa se abategarugori batumiwe bavuye mu Rwanda urutu w'abagabo. Ibi ni ibintu busanzwe bitamenyerewe.
Murakoze cyane. Niba numvise neza ikibazo cya Stanislas yavuga ati nk'umukobwa w'umunyarwanda kazi ugiye muri Amerika ntugaruka, nagira kuri bagenzi banjye
wahataniye no kuba Nyampinga.
Yego, nibyo. Ubwo nabimenya neza, ariko njyewe inama nabagira ariko nko kuri uyu munsi icyo nakwishimira mbere na mbere ni uburyo twasanze abari ari benshi cyane muri gahunda muri fellowship muri kimwe y'abanyarwanda. Ni ikintu cyiza cyane cyerekana gender balance mu gihugu. Ikindi nakongeraho nk'inama nagira abantu abakobwa cyane cyane ni ukumenya no kugira intego mu buzima, ukamenya icyo wifuza gukora, ukaniga n'uburyo uzakigeraho. Kipfa kuba ari cyo guteza imbere igihugu, ari cyo kwiteza imbere wowe n'umuryango wawe. Ubundi ukabimenya kugisha inama, gufata amahugurwa akwiriye kugira ngo ubashe kugera aho wifuza kujya. Muri make ni ibyo.
Urakoze cyane. Eric Mahoro yagarutse kuri telefoni. Eric, nagira ngo nguhe umwanya urangize igitekerezo cyangwa se igisubizo wahaga Joe Christa Giraso ku bijyanye n'ibyo bakwiye kwitondera cyangwa se kwirinda igihe bazaba bageze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nari nsigaje ndi ibintu magambo make. Icyayo kimwe ni igihe bamenye ko inama muri Amerika zitangira ku gihe. Akenshi usanga rimwe na rimwe abantu bakererwa ino, ariko iriya inama zitangira ku gihe. Hari ubwo rero usanga utunguwe, nubwo byaba ari ibintu bikomeye ugasanga rwose baragusize batitaye ku gukererwa. Ikindi cya nyuma bamenye ko bahagarariye ibihugu byabo, nubwo ntawe uba wabatumye, ariko icyo wiga cyose utekereza uko cyahuzwa n'ibyo iwanyu, kubera ko ahanini ntabwo ibyo wafatayo byose, ibyo wizeye byose siko biba bishobora gukorwa no mu gihugu cyawe.
Eric Mahoro, usibye amasomo muhabwa muri za kaminuza zitandukanye, ariko mugira n'umwanya wo kuganira ubwanyu hagati yanyu nk'Abanyafurika, niki wigiye muri icyo gikorwa?
Nasanze Abanyafurika turi bamwe burya. Dufite ibintu byinshi duhuriyeho, kuko akenshi iyo twatangiraga kuganira iby'iwacu yaba ari amateka y'uko twagiye tubaho dukura kugera aho tugize imyanya runaka no kugira akamaro muri sosiyete, wumva ari bimwe. Bivuze rero ko dushobora no gukuramo uburyo dushobora gukomeza gutekereza, gukuramo uburyo bwo gukorana nk'abayobozi ba Afurika bakiri batoya, tukazaba twazagira uko dufasha uturere dukomokamo ndetse n'umugabane wacu muri rusange.
Barack Obama atangiza iyi gahunda yifuzaga guha urubyiruko nyafurika ubushobozi bwo kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa Afurika. Iyi ntego Eric Mahoro ubona irimo igerwaho cyangwa se wowe urabibona ute?
Izagerwaho nkurikije uko aba uru rubyiruko bakora, aho bari hose usanga barangwa n'ibitekerezo bishyashya no guhanga udushya aho bari, bituma nibwira ko intego ya Barack Obama irimo kugenda igerwaho. Mfite icyizere rwose ko ahanini ni uru rubyiruko nirukomeza gukorana nk'uko bimeze kugeza ubu no gusangira amakuru ku buryo buhari rwose, uzasanga Afurika ifite abayobozi beza bazana impinduka nyinshi mu bihugu byabo kandi nziza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigano ni muri Isanga muri studio ya Karindwi. Muri kumwe nanjye Ed Rwema. Reka twongere dufata abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Silvestre wiriwe neza.
Wiriwe nyakubaho.
Uri hehe?
Nagira umbarize umutumire.
Ni benshi. Mfite batatu.
Uwo mutumire namubaza yuko izo nyigisho bigira muri Amerika yuko
Silvestre nawe ndumva mubuze kuri telefoni. Kenneth Nkusi wigeze kuvuga ngo hari byinshi wifuza kubaza Eric Mahoro, hari ikindi kibazo ufite ku mutima wifuza kubonera igisubizo mbere yuko ufata indege mu masaha atarenze atatu?
Icyo namubaza nuko nyuma yuko arangije gahunda yaya ni connection yiwe n'abavandimwe b'Abanyafurika baturuka mu bindi bihugu, yayibyaje umusaruro ate cyangwa se arategura kuyibyaza umusaruro ate mu myaka iri imbere? Kuko ndibwira yuko icyo yari kimwe cyatumye umutima wanjye nifuza kuba nabona yani nkashyiramo imbaraga zanjye zose kugira ngo mbone amahirwe yo kuba nawe umwe mu bakandida bayo. Nuko yahuza urubyiruko nyafurika rufite ibibazo nyine bihura nabyo bakabicomura mu buryo bufite creativite. Icyo nabazaga Mahoro rero ni gute akomeje kugumana nabo yafunze bava mu bihugu bitandukanye? Ese baramwungura ibitekerezo? Ese arabona yuko uburyo akora bitarangirira mu Rwanda imigabo n'imigambi afite yo kuba yakwagura ibikorwa by'akoresheje konekisiyo yabonye by'Abanyafurika bagenzi be mu gihe yakoraga? Ya
urakoze cyane Eric Mahoro.
Turimo turatekereza imishinga twakorana cyane ko dufite urubuga duhuriyeho twese nk'abayobozi bitabiriye iyo programu, ariko no ku rwego rw'akarere nigeze kuvuga ko hari inama njyanama. Usanga rero dukorana kenshi n'urundi rubyiruko bari mu bihugu bitandukanye, kandi ntago biba bigarukiye aho, kuko iyo ugize igitekerezo ushobora kugisha inama muri urwo rubuga, n'iyo ugiye mu wundi mujyi ufite abantu bazagufasha imishinga ugiyemo ikagenda neza, kuko dufite kontakte zacu twese. Hari programu bashyizeho muri yari nabo bazayijyamo ihuriyemo n'ababa baritabiriye programu.
Eric Mahoro, dukurikije ibyo dusoma hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingengo y'imari yasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka igaragaza ko umwaka utaha iyi gahunda ya yari nta mafaranga yayigeneye. Ibyo zanzu zimwifuzaga kugeraho Amerika iramutse idakomeje iyi gahunda, murabona izo nzozi zizagerwaho?
Ni ikibazo kitoroshye, ariko dushobora no gukora dukoresheje ibyo twungutse kugeza ubu ngubu. Nibura urubyiruko bamaze kunyura muri iyi programu bagakomeza gufatanya, kuko buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo akimuhana akazi imvura ihise. Nibura ibyo twize tugakomeza kubigeza ku Banyafurika bagenzi bacu, birumvikana ko buri muperezida aba afite gahunda ye yihariye. Ntabwo nayivugaho byinshi gahunda ya Perezida Trump, ariko navuga ko twakomeza kubyaza umusaruro nibura ibyari byaragezweho kugeza ubu. Uretse ko hari n'igitekerezo twumvanye Perezida Barack Obama ko we ashobora gukomeza gushyigikira iyi porogaramu ku giti cye, ariko niyo bitaba uko tugomba kwishakamo ibisubizo twebwe abagize icyo bakora kugeza ubu.
Jo Krista Giraso, ukurikije ibyo wumvishije Eric Mahoro asubiza, nimugira amahirwe yo guhura mu cyumba kimwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ikibazo kikuri ku mutima wifuza kumubaza ni nk'ikihe?
Nakoze cyane. Kibazo kirantunguye kuko ntabwo turabwirwa neza ko Donald Trump azaba hari, ariko mu buzima busanzwe mba numva mfite amatsiko yo kumubaza neza. Inama yagira nk'urubyiruko rwo muri Afurika, yego ashobora kuba nta experience afite mu Afurika, ariko hari ubundi buryo abona Afurika twe tutayibonamo, twe tutasobanukiwe, tutazi. Nifuza kumenya we uko abitekereza, uko abibona. Inama yabasha kutugira nk'urubyiruko uburyo twabigenza kugira ngo natwe tuzabashe kugera ku ntambwe we yagezeho.
Kenneth Nkusi, hari icyo wavuga wowe cyangwa se ikibazo kikuri ku mutima wabaza umukuru w'igihugu uramutse ubonye ayo mahirwe yo kumuvugisha imbona nkubona?
Njyewe ikibazo cy'amatsiko mfite namubaza ni kimwe cyonyine, muzi n'umwarishitekite mugenzi wanjye, nifuza namubaza ikintu kiba cyaramfatiye kuba yakwiyamamariza kuba umuperezida w'igihugu cya Amerika, ndetse n'amahirwe akoresha kuba ari perezida wa Amerika kugira ngo ateze imbere umwuga w'ubwubatsi.
Eric Mahoro
yira yuko ibisubizo bye yatanga byazimumaro kuri fitire yanjye, nimba byaba byanyusira kuba perezida, sinibwira yuko ariko bimeze, ariko mbibwira yuko ari ikintu umuntu yakwifuza kuba yamenya kuva kuri we.
Eric Mahoro, ubwo mwahuraga na Perezida Barack Obama, nari muri icyo cyumba, ntiwagize amahirwe yo kumubaza, ariko iyo uza kuyabona wari kumubaza iki?
Mu by'ukuri njye nashaka kubaza Perezida Obama gahunda ye yari kuba afitiye Afurika mu gihe cyane mu gihe azaba arangije ubuyobozi bwe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo nabimubajije kubera ko haba hari abantu benshi bafite ibibazo byinshi yakira bikeya, ariko nagize Imana kubera ko Obama yahise abikomozaho atubwira bimwe mu byo ateganya. Yarimo gutangira foundation, n'ubu ngubu yarayitangiye, njya mukurikirana ku rubuga rwa Twitter, ariko no gukomeza kugira ibyo afasha ku abinyije muri iyo foundation mu guteza imbere programu ye yo gufasha abayobozi batoya muri Afurika. Numva rero njyewe nibyo nifuza kumubaza, ariko icyo nabwira bagenzi banjye wenda nkabo kaza no kunyaruka ko ndi mu kandi karere, nuko rimwe na rimwe ibyo utekereza ntago ariko ubona umwanya wo kwibaza perezida, ariko bagize amahirwe numva ari ikintu cyiza ibyo batekereza kumubaza. Kuko iyo perezida ashubije uko nabibonye Obama akiri perezida, iyo ashubije rwose ibisubizo bye bifatwa n'abantu benshi, hakaba ubwo bahita banabibyaza za programu zifatika.
Urabagira inama rero kubaza ibibazo nubwo umukuru w'igihugu atatanga igisubizo, ariko abakurikirana cyangwa se abashyira mu bikorwa gahunda ze hari igihe bashobora guhera kuri ibyo bibazo bafata ibyemezo. Ndibaza ko Eric twongeye kumubura kuri telefoni, ariko nagira ngo mushimire cyane kuba yatuboneye akanya kugira ngo asubize bimwe mu bibazo abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bibazaga, cyangwa se naba bagiye kuza muri iyi gahunda bibaza. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Meshak, wiriwe neza? Meshak uranyuva? Meshak, ndibaza ko nawe tumubuze kuri telefoni. Eric, uragarutse? Reka tuguhe umwanya hanyuma tukureke ukomeze gahunda zawe. Nk'inama cyangwa se ubutumwa wagira urubyiruko nyafrika cyane rutegurwa kuba abayobozi bejo hazaza n'inkiyihe cyangwa se aba bagenzi bawe bagiye gufata umuhanda berekeza muri Amerika inama wabagira n'iyihe hanyuma tukureke wikomereze gahunda zawe
bagenzi banje bafashe indege ni bajye muri Amerika ariko ntibibagirwe ibihugu byabo Amerika ni nziza rwose hari ibintu byinshi wakigirayo byanagushimisha ariko biba byiza iyo ugumye gutekereza ku gihugu cyawe kuko ibyo ubonyeyo byose bigufasha gutekereza uko wakemura ibibazo byo mu gihugu cyawe ni ikintu cyiza rero iyo ufite mu mutwe ibyo wazakora ugarutse iwanyu ugende gusa nk'umuntu witemberera ikindi cya kabiri nuko burya dufite ibisubizo byinshi hano muri Afrika dushobora gushyiramo ingufu bigakora ubumenyi baziga bazabugarure rwose bafashe komunote zabo bazinyuje mu byo bakora kurushaho kwiteza imbere
Eric wenda ikindi na kubaza hari bamwe muri bagenzi bawe bagendaga bagaragaza imishinga bafite ndetse iyo mishinga ikaza guterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagira icyo ubivugaho
yego hari ababa bafite imishinga myiza cyane ko iba ari myinshi harimo rero itoranywa ni byiza ko wagenda witeguye igitekerezo ntabwo bigaragara neza iyo ugize amahirwe yo guhura n'umuntu yakubaza icyo yafasha ukakibura cyangwa akaba ari bwo utangira gutekereza ndabagira inama rero ko babitekereza hakiri kare bagahorana hafi icyo bumva bashobora gukora kuko iyo uburyo bubonetse bituma bubyara umusaruro kurusha
Eric Mahoro umuyobozi ushinzwe gahunda muri Never Again akaba numwe mu banyarwanda bitabiriye gahunda ya Yali umwaka ushize nagira ngo ngushimire cyane mbikuye ku mutima kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire unaganirize abo banyarwanda bagenzi bawe bagiye gutangira urugendo baza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urakoze cyane Eric
urakoze cyane Rwema ndetse n'abaduteza amatwi
urakoze Kenneth Nkusi Eric Mahoro yaravuze ngo mugomba kuza mwiteguye muramutse mugize umuntu wifuza kugira icyo abafasha akabatungura mugasanga ntacyo mufite mwamubwira muriteguye
yego rwose turiteguye kuko ibyo biri mu bibazo tubazwa muri etape ya recrutation rero ntabwo ari ibintu ngo nditeguye
Jo Krista Giraso. Krista uranyumva?
Ndabumva.
Wowe uriteguye uravuga iki kubyo Eric asorejeho?
Eric arakoze cyane kubwira inama nziza duhaye. Dukuri imishinga yo irahari, tugiye kugiti cyane nditeguye. Niteguye kubyo na na maximize opportunities zote zishoboka umuntu azahura nazo
icyo witeze cyane hano muri Amerika ni nk'iki Krista kikuri ku mutima cyane
icyo niteze cyane muri Amerika cyangwa muri gahunda ihari ya fellowship muri urebye muri gahunda ya fellowship cyo niteze cyane ni amasomo tuzahabwa ni network tuzunguka mu bandi banyafrika bagenzi bacu baba turi kumwe n'ikindi niteze ni izo network zitandukanye n'inama zitandukanye z'abantu bahabaniye imbere yacu
mwagiye mushirwa mu byiciro bitandukanye wowe uri mu kihe cyiciro se uzaba uri muri ihe kaminuza
Ndewe nzajya muri kaminuza ya New Mexico Albuquerque icyiciro nashyizwemo ni cya entrepreneurship business and entrepreneurship
ni ukuvuga ibijyanye na rwiyemezamirimo
no kwinjira rwiyemezamirimo
Kenneth Nkusi wowe uzajya mu ihe kaminuza icyiciro urimo ni iki
nzajya kuri kaminuza imwe na Joe Krista yitwa University of New Mexico moraz bakoki mu cyiciro cy'abarwe neza n'imirimo nyine.
Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika wa nyuma, hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro muri Isanga cya none. Samuel, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri he?
Mukayanza icyatara muri zone mbiri ahantu bitwa ku ngozi.
Ikibazo cyawe?
Nagomba ndabatutsi mu Burundi ntabatoke.
Abarundi bahagurutse, twifuzaga kuba turi kumwe nabo muri studio, ariko igihe twajyaga muri studio bari bamaze guhaguruka berekeza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umubare w'abantu 12.
Yego kweri, turakuye ku Burundi nta itangazamakuru rikwiye rihari, nta maradiyo menshi ahari, nibyo bintu nta nibyo twari tuzi.
Urakoze cyane. Ubwo ngubwo ndabikubwiye, ni abantu 12 bahagurutse i Burundi uyu munsi berekeza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko narimbivuze, twari twifuje kuba nabo twabatumiye muri studio, ariko igihe twajyaga muri studio bari bamaze guhaguruka i Burundi berekeza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gusoza, Jo Christa Giraso, tubwire ubutumwa ukurikije ibyo mwagiye munyuramo kugira ngo mubone aya mahirwe yo kuza muri gahunda. Niki wabwira abandi bifuza nabo gutsindira aya mahirwe yo kuza muri Amerika gukurikira gahunda ya yari?
Icyo nababwira no gutinyuka, kuko nanjye bwa mbere ntibibona, numvaga ari ibintu ntakora, ari abandi bantu bigenewe, ariko naratinyutse ndapurayinga ngira amahirwe ndatorwa. Inama nagira abantu, gahunda yo kwapurayinga iri hagati ya August na October, nde ntibeshye,
kuva mu kwa munani kugera mu kwa cumi.
Ntabwo nibuka neza amatariki nyayo, ariko hari period igeze nk'amezi abiri yo kwa planinga, ukasubiza ibibazo byose wakubajije, ukazatoranya se abantu bafite gahunda, bafite ibyifuzo byo kuzageraho. Nabagira inama kwa planinga ko ni uburyo bwiza bwo kongera ubumenyi no kwiga no kugira network muri Afurika yose.
Kenneth Nkusi, ari cyo wabwira urundi rubyiruko bagenzi bawe nabo bifuza kwitabira iyi gahunda?
Nama nabagira ya mbere ni ukubyaza umusaruro igihe cyose bafite mu byo bakora, bakabikorana imbaraga, bakabishyiramo umurava mwinshi, kuko mu by'ukuri ibibazo bituma umukandida aba muri pozisiyo nziza yo kuba yabona amahirwe yo kuba umufelo wa yari, nuko apresenta neza ibyo yaramariye sosiyete yiwe. Rero mu by'ukuri iyo ibyo wakoraga wari ubishyize ku mutima, ubifite nk'umurava, biba ari urubuga rwiza rwo kuba wasangira n'isi ibyo wayimarira. Icya kabiri nababwira ni kompetisiyo iteye ubwoba, kuko kugeza ubungubu birazwi neza yuko umubare w'abafelo ni 1,000,000. Kwibaza rero miliyari z'abantu bari muri Afurika, ukibaza urubyiruko ugiye gukompeta na rwo nimba uzaba muri icyo 1,000,000, ntabwo biba byoroshye. Nibyo Joe Christ yavugaga yuko agomba kubamo gushyira amanga. Icya gatatu ni uko nababwira yuko viziyo ntabwo zipfa, viziyo ni nk'urubuto uteye, igihe cyose ruba rugaragara nk'aho rwapfuye, ariko hari uruganda ruba runyuzwamo rwo kuba rwazakura rukongera rukabyara imbuto nyinshi. Rero igihe cyose umuntu afite viziyo iri positive kuri sosiyete, mbibwira yuko hari fateri nyinshi ziba zafasha iyo viziyo gukura ikazagira imbuto ibyara. Rero iyo urubyiruko rwa Afurika dufite rwishyire mu bikorwa, bizagira akamaro kuri sosiyete yacu. Murakoze.
Kenneth Nkusi, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire kandi tukwifurize urugendo rwiza ugana ino muri Amerika kandi twizere ko nimugira hano Washington DC muzabona kanya kugira ngo mudusure twongere tuganire. Urakoze cyane.
Murakoze cyane kubwa mahirwe nagize yo kuganira na Ijwi rya Amerika kwisangana.
Jo Krista Giraso, nawe nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize urugendo rwiza, nawe twizere ko muje hano i Washington DC muzongera mukabona kanya kugira ngo tuganire. Murakoze cyane kandi urugendo rwiza. Nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.